Basuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio, kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu. Kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangira ijambo.
Mu kiganiro cy'uyu munsi turaha ijambo mugenzi wacu Eric Bagirubusa ukorera mu Rwanda.
Mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro ni Eric Bagirubusa basuhuriza Kigali mu Rwanda. Dusangira ijambo ya none yibanze ku ngingo y'ubutabera. By'umwihariko dusangira ijambo iraguma kwirekurwa rya zimwe mu mfungwa za politiki zirekuwe mu bihe bitandukanye. Aha turavuga Madame Victoire Ingabire Umuhoza, perezida w'ishyaka FD inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritaremerwa gukorera mu Rwanda, wari warakatiwe gufungwa imyaka 15 hakarekurwa mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka kubw'imbabazi za perezida Paul Kagame zarekuye abasaga 2000 barimo n'umuhanzi w'icyamamare Kizito Mihigo. By'umwihariko ariko turafatira cyane ku mwari Diane Shima Rwigara, nawe washakaga guhatana na perezida Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2017 ntabigereho akaza gukomereza muri gereza na nyina umubyara Mukange Manyaderine Rwigara. Ku itariki 5 z'uku kwezi kwa 10 nibwo urukiko rukuru rwemeje ko abo kwa nyakwigendera Senatoru Rwigara bafungurwa by'agateganyo bakazabura n'abari hanze. Bararegwa ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda. Kuri Diane Rwigara bikomoka ku biganiro yakunze kugirana n'abanyamakuru ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka. Ni mu gihe ku mubyeyi we bikomoka ku biganiro nawe yagiranaga kuri telefone n'abavandimwe be abatekereza icyo yita gahinda yatewe n'urupfu rw'umugabo we. Umucamanza yabarekuye bategeka kutarenga imbibe za Kigali badasabye uburenganzira. Yabategetse kandi gutanga impapuro zabo z'inzira cyangwa pasiporo ku mushinjacyaha ufite dosiye yabo. Bari bamaze umwaka urenga bafunzwe. Dusangira ijambo rero yabajije. Irekurwa ryabo risobanuye iki? Ese bamwe mu bamye bavuga ko gukora politiki itari mu murongo w'ubutegetsi bwifuza mu Rwanda ari nko kwikorera ishyigari ishyushye, ubu noneho barabibona bati. Ikivugwa se cyo ko haba hari igitutu cy'amahanga muri ibi ubutegetsi bw'u Rwanda bwo buhagaze he? Abarekuwe se bo imigambi yabo muri politiki izakomeza cyangwa? Ibyo kimwe n'ibindi ni muri dusangira ijambo. Mbere yo kubajyana mu rukiko ikimihurura ariko reka mbanze mbasubize inyuma gato mbumvishe uko byari byifashe mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9/2017 ubwo igipolisi cyinjiraga mu Kiyovu kwa Rwigara gufataho mu muryango ku ngufu ngo bajye gusobanura iby'inyerezwa ry'imisoro batemera kuko ngo bari bararanze kwitaba. Nakwibutsa ko batawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa 9/2017. Reka noneho mbumvishe uko byari byifashe mu rukiko umucamanza kimara gutangaza icyemezo gifungura by'agateganyo abaregwa. Urukiko rwahindutse nk'urusengero ndetse n'akavuyo. Ibyo byose ntegereye abantu batandukanye mpereye kuri wa mahoro Anne Rwigara murumuna wa Diane Rwigara, nubwo bitari byoroshye kubera amarangamutima adasanzwe umva uko yakiriye iki cyemezo.
Ndumva nuzuye ibyishimo ariko bivanze n'ibitekerezo byinshi bijyanye n'uko uyu munsi wari mwiza ariko ntabwo wari ngombwa.
Gute
uyu mwaka urenga tumazemo ni ndetse n'imyaka tumazemo turi muri uru rugendo ntabwo abantu bakagombye kuba batotezwa ku bitekerezo byabo ntabwo umuntu afungwa kubera ko yagize igitekerezo cyangwa se yagize icyifuzo ku byo ashaka kugeraho mu buzima niyo mpamvu rero ntekereza ko hari ikizahinduka icyemezo cyo kubafungura nicyo cyari ngombwa kandi kirishimiwe nizere ko bitanazongera gufungirwa ibitekerezo ntabwo bibaho cyangwa se byifuzo turashima Imana rero cyane muri uyu munsi twuzuye umunezero
nakurikijeho Maître Pierre Celestin Buhurunganira umwari Diane Shima Rwigara
tuva nishimye cyane kubera ko ubutabera bwakoze akazi kabwo ibyo twari twasabye byarushingiye ku mategeko kandi ayo mategeko yubahirijwe
diriya nakwita mupaka nyirantarengwa bashyiriyeho birakomeye biroroshye bigize
biriya ni ibintu biteganywa n'itegeko kandi ni ibintu byoroshye kubahiriza niba kubwiye ngo ntukarenga imipaka y'umujyi wa Kigali ubundi ntibarengaga umupaka wa gereza aho bari bafungiwe kereka babaye bacunzwe ariko mu mujyi wa Kigali abona ni hanini nta kibazo kirimo ndetse ndavuga ko nta kibazo kirimo kubera ko bagomba kubahiriza icyemezo cyafashwe n'urukiko
tuvuga rero ko urubanza ruzakomeza mu mizi
ariko babonye umwanya uhagije wo kugira ngo bajye gutegura bari mu rugo rwabo bari muri condition nziza noneho bategura urubanza bisanzuye
umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Madame Victoire Ingabire nawe ari mu bashimishijwe n'icyemezo gifungura mugenzi we cyane ko nawe nta kwezi kurashira sohotse mu buroko
icyemezo kiranshimishije cyane nshimishijwe no kuba nkuko nari nabisabye n'abadiyani bamurekuye ngashimira cyane abacamanza bafashe iki cyemezo kigaragaza ubutwari kandi cyongera kugaragaza ku Rwanda turi kujya mu nzira nziza mu Rwanda hari byinshi barushima ariko hari byinshi barunenga mu byo barunenga cyane harimo kutubariza uburenganzira bwa muntu harimo kudaha urubuga abatavuga rumwe n'ubutegetsi ariko kuba Diane Rwigara nk'umunyapolitiki bamufunguye igihe gitoya nyuma nanjye nari mfunguwe na Green Party maze kwemerwa ndatekereza ko ari ibintu birimo gutanga icyizere ku gihugu cyacu kirimo kujya mu nzira nziza igihe nafungurwaga nifuzaga ko rwose n'abandi bafungurwa nifuzaga ku gihugu cyacu icyo kintu cyacasha ni nawo mugambi mfite ni nacyo cyifuzo mfite ko nagira uruhare rukomeye mu gukuraho icyo cyacasha igihugu cyacu gifite ku buryo twubaka igihugu kidafite ubusembwa na butoya nta mpamvu nimwe yo gufunga umuntu avuga rumwe n'ubutegetsi nta mpamvu nimwe ihari nta mpamvu nimwe yo kutumva ibitekerezo by'abandi kuba mu minsi yashize igihe perezida yarahizaga parlomasha yaravuze ati twiteguye kumva n'ibitekerezo by'abandi rirya jambo naryo ryampaye kongera kumva ko koko hari icyerekezo kindi gise cyo gucacu kigiye kujyamo ntabanshimira rero kwa abantu bafunguwe ariko nkanasaba ko hari izindi fungwa zihari abayoboke b'ishyaka ryanjye barahari cyenda barimo n'abayobozi batatu b'ishyaka baracyafunze nabo ndasaba ko bafungurwa hari Dr. Mushayidara aracyafunze ndabasaba ko yafungurwa hari Dr. Nitegeka ndasaba ko yafungurwa n'abandi banyapolitiki babahari cyane akantu ngira ngo ngarukeho muze ko mu cyumweru gitaha u Rwanda rufite umukandida ku bihugu bivuga igifaransa Madame Mushiki wabo ministre w'ububanyi n'amahanga mboneho n'umwanya wo kumubwira rwose ko shyigikiye kandidatire ye maze iminsi nkurikirana abantu barimo banenga iyo kandidatire bavuga bati u Rwanda ntabwo rwubahiriza amahame agenga igihugu kigenga uwo muryango w'abahugu bivuga igifaransa nibyo ko u Rwanda ntabwo ibyo bintu rubyubahiriza ariko rutangiye kwerekana ko bishoboka ko ibyo bitubahirizwa bishoboka gukorwa
tuvuga ko ari intambwe nziza rero
ni intambwe nziza rwose ngira ngo nubwo mvuze ko mushiki wabo mushyigikiye nifuza ko kandidatire yatambuka kanatorwa icyo kintu kinenga u Rwanda muri manda ye n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ndetse natwe bo muri opposition tuzafatanya ku byo manda mushiki wabo izajya kurangira icyo cyasha kitakiriho bikazaba impamvu ahubwo kugira ngo abone manda ya kabiri muri uwo muryango kuko iyo hari umunyarwanda uyoboye umuryango nk'uri ya mpuzamahanga bihesha ishura nziza igihugu cyacu
Perezida fondateri w'ishyaka PS imbera kuri kugeza uburyacitsemo ibice uwo ni Maître Bernard Ntaganda yafunzweho imyaka ine azira ibikorwa bya politiki nawe namubajije icyo avuga kuri iki cyemezo gifungura by'agateganyo bo kwa Rwigara na Ingabire
Diane ni ingarukaho cyane arekuwe ariko ntiyarekuwe ariko nk'umunyapolitiki ntabwo arekuwe nk'umuturage ugiye guhinga amateke ni ukuvuga ngo rero agomba kongera guhabwa uburenganzira bw'urubuga rwa politiki akavuga kuko bitabaye ibyo kumurekura byabaye nk'aho bamuhindire gereza bakamujyanye muri gereza nini aho bamubuza kuvuga ariko kandi aho ikintu ushaka kurangiza hari intambwe itewe kandi nkashimira abayobozi ba FPR ariko benshi bakunda kuvuga ngo hari intore izirusha intambwe njye ndasaba intore izirusha intambwe
wakwera uyu ukamuvuga
ntago nkunze kumuvuga
ni Perezida Kagame niwe bakunze kuvuga niwe
ndashaka intore izirusha intambwe kugira ngo itere izindi ntambwe hanyuma njyewe nzamwita ngo ikira nzavuga ko ari indege ikaruka ntibakome imbere nje nabwo nzamwita intori z'ishidambwe ahubwo nzamwita rusuma bose bose igihe azemera amashaka ya politiki akora mu Rwanda igihe azemera ko umunyarwanda azisanzura
icyo mwavugaga igitugu cya FPR noneho cyagabanutse
ntago hava ko cyagabanutse ijana ku ijana ariko kigaragara ni intambwe u Rwanda rutangiye gutera imbere hari itangazo nasohoye mvuga nti ibihugu byose bya Afurika abayobozi bose b'ibihugu bya Afurika amashyaka yose ari ku butegetsi ari kugerageza kwerekana ko hagomba kuba ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abanyapolitiki twe nk'abanyarwanda yari intambwe nziza cyari igihe cyiza cyane cyane ko dufite perezida wa Repubulika uyobora ubumwe bwa Afurika byumvikana ko rero niwe ugomba no gutera intambwe ya mbere kwereka abandi bayobozi ba Afurika ko nawe yimirije imbere kurekura abanyapolitike kureka amashyaka atavuga rumwe na FPR ayo mashyaka nayo akagira uruhare mu kubaka igihugu ega FPR ntabwo tuyanga kuko icyo dushaka twese turashaka kubaka igihugu kandi kubaka igihugu dushaka gukoresha inzira zitandukanye
iki ni icyemezo cyafashwe gisa n'ikidatunguranye mu matwi ya benshi kuko cyari kimaze iminsi gihwihiswa abagihwihwisaga ariko ntibaburaga no kwemeza ko ifungurwa ry'abanyapolitiki rituruka ku gitutu cy'amahanga icyakora ubwo yakiraga indahiro z'abadepite mu kwezi gushize kwa cyenda perezida w'u Rwanda Paul Kagame we yahakanye yivuye inyuma ko nta washyira igitutu ku Rwanda
kajya kubona ukabona abantu yewe ntabwo nasabye imbabazi ntabwo nasabye imbabazi cyangwa buriya baturekuye kubera pressure hano ukomeje kubigenderaho urajya kwisanga basubiyemo niba ari ubuhamya bushakwa kugira ngo tukwereka ko presha atari ikora akora gutekereza neza urisanga basubiyemo cyangwa se urisanga basubiye hanze kujya kuzerera kuko nta kindi uzakorayo uru Rwanda mureba aho rwavuye twavanyemo amasomo atuma abantu batadukanda ngo dukandike rero uwashaka yacisha make
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika aho turebera hamwe icyemezo cyo gufungura mu muryango kwa Rwigara n'abandi baregwa ibyaha bikomeye murumva ehwagira ubusa ko bavandimwe abasenganaga nabo kwa Rwigara nabo byari bidasanzwe ku rukiko
naje ngusanga hano uvuga uti uje mu bukwe
byari bivuze sinabikubwiye ko ari ubukwe nuko ubushize ubwo twari hano twari twamaze kubona icyerekezo cyiza cy'ubutabera bwacu yuko ibintu bigiye kujya mu buryo noneho njyanye icyizere ndavuga ngo uyu munsi nje mu bukwe nje gutahana abacu kuko Imana yari yanabitubwiye
nta bandi bantu
babitubwiye uretse ubutabera bwacu uburyo twavuye hatumaze kubona ibintu uko bimeze twajyanye icyizere noneho icyo cyizere cyiza cy'ubutabera gifatanya n'icy'Imana yari yatubwiye kuko Imana yari yavuze ngo ukwezi kw'icyenda n'ukwezi umubyeyi abatwite akajya kubise noneho akabyara natwe mu buryo bw'umwuka Imana itubwira yuko ukwezi kw'icyenda hazabaho kubyara none turabyaye Imana ihabwa icyubahiro
ni
Amin. Ukora ibikomeye natwe tunyishimye. Ntacyo nzabona nze naturi Imana. Sibyo kuvuga ngo Mana urakoze. Imana niyo nkuru ndayishimiye.
Kwa Rwigara mufana iki?
Ntacyo dupfana. Ariko ni inshuti yanjye twarasenganye ijoro n'amanywa yabaye iminsi irindwi akajya ku mago agasenga akagaburira abakene akagaburira abashonji ntabwo yigeze yishyira hejuru nk'umugore ukomeye yacishijwe bugufi no kubaha Imana kubw'ibyo rero nta mpamvu Imana yari kwemera ko aheramo
ubu cakara ubure twingoyi biza jikaryari kwiyisi Ama gereza namazu mwimbohe Biza fungwa ryari burulu Iki nyomane iki ukuri nukwane Mumite
ko bitadushobokeye kuvuganira na banyirubwite ku rukiko byabaye ngombwa ko tubasanga mu rugo kwa Rwigara mu Kiyovu. Ntitwabashije kugirana nabo ibiganiro birambuye kubera ko bari bananiwe. Nahereye ku munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, Diane Shima Rwigara, mbanza kumubaza uko yiyumva nyuma yo kuva muri gereza.
Ndiyumva neza cyane, nshimishijwe kuba mfunguwe njyewe n'umubyeyi wanjye. Kaba mboneyeho no gushimira abantu bose batubaye hafi, haba imbere mu gihugu no hanze y'igihugu.
Ikihutirwa ugiye gukora n'iki?
Ikihutirwa ngiye gukora, navuga yuko nifuza ko n'abandi inzira karengane zigifunze nazo zagombye gufungurwa. Nishimiye iyi nzira igihugu cyacu kirimo, ariko kandi ntabwo twari twagera aho tugomba kugera, aho twagombye kuba turi. Uru ni urugendo rugomba gukomeza.
Wahita yumva urakomeza ibikorwa bya politiki biragenda
cyane? Ndakomeza nta kabuza.
Ntabwo bishobora kuba intandaro yo kugusubiza muri gereza?
Nibibi intandaro yo kugusubiza muri gereza nta kundi ubwo nzasubiramo, ariko ntabwo nabihagarika. Mu magambo make, ifungurwa ryanjye riranshimishije cyane, ariko kandi hari ibindi byinshi bigomba gukorwa. Hari ibindi byinshi igihugu cyacu gikeneye kandi bigomba kugerwaho.
Wadondagura nka kimwe, bibiri, bitatu?
Hari izindi mfungwa za politike zigifunze, kandi si za politike gusa. Muri gereza umuntu ahura n'abantu benshi, bamwe barengana abandi bakoze ibyaha. Abo bose bagombye gufungurwa.
Ku kibazo cy'amatsiko duhe ubunararibonye bwawe, ku cyumweru cya mbere ugeze muri gereza wiyumva gute? Wabonaga gereza ute?
Nkigera muri gereza navuga yuko natangajwe no guhura n'abadamu benshi bafunzwe kandi bamaze mu gihe, abandi bakatiwe imyaka myinshi. Ariko ukabona ikintu cyambaye kuraje ni ukubona ukuntu imfungwa zikomeye n'ibibazo byinshi zinyuramo, ariko ukabona ni abantu bakomeye bafite hope, bafite espoir,
bafite icyizere.
Rero navuga yuko nigiyemo byinshi, kandi natangajwe n'ukuntu abanyarwanda ari abantu bakomeye. Aho bari hose baba bakomeye.
Ndagushimye.
Murakoze. Namwe
n'umubyeyi we Adeline Rwigara, nicyo kibazo nabanje kumubaza.
Ku mutima hari amashimwe menshi yo gushima Imana.
Gute?
Ndayishimira ibyo yankoreye muri uyu mwaka. Hari experience nshya nagize muri gereza. Mbese ntabwo uko abantu babitekereza, ntabwo ariko byari bimeze kuri jyewe, kuko nabonye ubuzima bw'abafungwa bituma menya imibabaro abafungwa baba bafite, cyane cyane nk'abatinzemo. Rero ntabwo ari uw'ibigeragezo gusa umuntu aba arimo, ahubwo haba harimo n'ibyigisho Imana iha umuntu, kandi biri très positif bizima. Nkashima Imana rero kuko yandinze muri uyu mwaka. N'umwana wanjye n'imfura yanjye twari kumwe, kandi ndirwa umuryango. Ndashimira Imana yampaye umuryango, yampaye abana b'intwari bihanganye. Ndayishimira mu mutima wanjye. Ufite amashimwe menshi ku Mana, kubwo abavandimwe n'inshuti ziri hafi n'iziri kure batahwemye kutuba hafi, kutubya inyuma mu masengesho no mu bigaragara. Mbese hari amashimwe nta rindi jambo nabona mvuga. Ndashimiye Imana.
Ibyo urukiko rwategetse kubahiriza, murumva muzabishobora?
Tuzabishobora, kuko n'ubundi kuva umutware wanjye yicwa ntabwo nigeze mva muri Kigali. Kuri gere rero n'ubuzima ngiye kumara mu imyaka ine, ntabwo nigeze mva muri Kigali muri uyu mujyi.
Mugeze hano mu rugo, hari ibyo mubonye byahindutse naho mwanyuze?
Umuntu ababona ari ibintu bishya gusa. Mbese kubera ko umuntu abavuye ahantu azungurutswe na mur n'ibikuta gusa, wagera mu rugo nk'ubu ugasanga abavandimwe, ugasanga inshuti, ukumva ni ibintu bishya utabona uko ushimira Imana.
Mbabarire mbabaze, nti umunsi wa mbere wanyu muri gereza byari bimeze bite?
Umunsi wa mbere muri gereza ntabwo umuntu yabona uko awubwira undi. tayeri iyo batangiye kuvuga ngo uramanutse ugiye centrale wumva nta cyaho unafite wumva utumve n'icyo uzira utacu ntabwo giye bona byumvise nabanje kugusa n'urota nta nubwo ari umunsi wa mbere bimara iminsi utazi ahuri utazi ibyo ari byo ariko nyuma kubera abandi mboneyeho no gushimira Imana kubw'abafungwa twabanye mbaragize Imana kandi buri munsi nizera ko Imana nabo igiye kubatabara hari ababa batinzemo cyane rero hari abamaze mu myaka 24 hari abamaze badasurwa hari abamaze mu 10 hari abo bose barakwigisha umaze kumara iminsi niho ubyakira byose ariko iyo umuntu akigeramo biragusiga umva ari ubumva bikurenze umva bikurenze ari ibintu tumva ariko nyuma urabyakira kubera abandi ubona biyakiriye ndetse badafite n'ibyiringiro
hari ibikorwa bindi by'iterambere bizabateza imbere ku ruganda rw'itabi mwakeshagaho amafaranga atari make nkuko nagiye myumva bivugwa uburwarangije gutezwa cyamunara
icyo navuga ibyiringiro byanjye biba mu mana rero ntabwo amasezerano y'Imana arahari ibintu barabitwaye amaparisere baratwaye baracyanatwara inganda baratwaye ndabizi ariko ntabwo duhungabanye na gatoya no ntabwo duhungabanye na gato kuko ijambo ry'Imana muri Zaburi 37:25 riravuga ngo nari umusore ariko none dore ndashaje sinabonye umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya mutware wanjye yakoreye Imana ntacyo dushobora kubura rero ikindi kuva namubura kuva yakwicwa urw'agashinyaguro mu maso yanjye n'umwana wanjye ntabwo ibintu ari byo ndambirije kuko nanyiri ukubishaka naramubuze rero nta guhungabana mfite na gatoya
murakoze
ku musozo w'iki kiganiro Ijwi rya Amerika yashatse kumenya uko mu mahanga bakiriye iki cyemezo maze mugenzi wanjye Etienne Karekezi avugana na Bwana Faustin Twagiramungu umenyereye ku izina rya Rukokoma Bwana Twagiramungu ni inararibonye muri politiki y'u Rwanda cyane ko yanabayeho ministri w'intebe nyuma ya genocide yabanje kuvuga uko yakiriye iki cyemezo
inkuru nk'iyi nta kundi twayakira uretse kuyakirana ibyishimo ntabwo ngiye kuvuga ko nanjye nigeze kujya muri prison nkamara y'ukwezi n'igice ahantu bita muri Rukomera nambaye ubusa ariko umuntu uvuye muri prison uwo ari we wese yaba uwafungiwe ibya politiki cyangwa se agafungirwa n'ibindi yavuyemo abasanze hanze bamuha impundu abandi bakamukomera amashyi natwe rero abagabo twakomye amashyi ndizera ko ababyeyi bakomye amashyi bakavuza n'impundu twabyishimiye rero kuri icyo kibazo cyawe kandi si we wenyine twishimiye nanone n'ifungurwa rya Ingabire Ingabire ntabwo ngiye kwirirwa nsobanura ibyo yafungiwe icyo tumuziho gusa ni uko ari umugabo twagombye kumwita Ruzirabwoba uwo ari umudamu reka tumwite Nyiraruzirabwoba agira ubutwari rero nawe afungurwa twarabyishimiye cyane tukabara ariko twishimiye cyane nuko na mama wa Diane nawe yafunguwe yaba Diane yaba mama we yaba na Ingabire turagira ngo tubwire abanyarwanda bose bumva ikinyarwanda n'abantu batacyumva basobanuze uko ari batatu bari bafungiye ubusa nta cyaha yewe nahamya nta n'undi munyarwanda wagihamye yose Kagame n'inkoma amashize bashobora kumubishya bamwe bamubishye nyine ko ari icyaha ariko nta cyaha bafungiwe
ku bwanyu irekurwa rya Diane Rwigara tuvuze na mama we ndetse mukomoje no kuri Madame Victoire Ingabire Umuhoza irekurwa ryabo rivuze iki muri iki gihe
irekurwa ryabo muri iki gihe rifite icyo risobanura nk'uko maze kubivuga Ingabire yafungiwe ubusa kandi ntabwo abantu twahwemye kuvuga ko yafungurwa hari n'abanyarwanda bamwe bakomeje kujya bajya hano imbere y'ambasade y'u Rwanda hano mu Bubiligi bayimazeho imyaka itari mike nyirango ni nk'imyaka itanu cyangwa hari itandatu ntabwo byashobotse rero ko Perezida Kagame afungura umudamu ntabwo byashobotse nanone kuri aba ngabo uko ari babiri tumaze kuvuga Diane na mama we abantu hirya no hino mu binyamateka mbese mpuzamahanga n'ahandi hose barashakuje ngo abo bantu ntibafungwe kandi n'abanafunzwe ntibafungurwe byarananiranye ubu rero Kagame afite ibibazo bikomeye icya mbere n'ikibazo cy'ikinyoma icya mbere Kagame afite ni ikibazo cy'ikinyoma yabeshye abazungu bamushyize ku butegetsi ko atazashaka manda ya gatatu ariko iyo manda ya gatatu yageze harabeshye avuga ko bahutu baje bikoreye impapuro ngushyano byose bamusaba ko rero babita abanyarwanda ngo bamusaba ko yagumaho bazi ko yabeshye abo bantu ntiyabafunguye kandi yakoresheje ikinyoma n'impamvu ya kabiri ni iyihe ninjye byo kugira kushaka kwigira iteka nyina ndabonetse nanije mugabo ninjye wacunga ibintu byose muri Afrika washaka gutegeka ibi bya francophonie reka rero nongera haka kuri icyo cyakabiri abo bantu bafunguwe bamaze kubangira ngo batatu tuzi bari muri politique n'uwa kane w'umuririmbyi ntabwo bihagije ibyo yawe uko yashaka kose ntibihagije nafungure n'abandi nafungure bari abasirikare barimo rusagara na murumuna wa Himbara nafungure abandi banyapolitiki basigayemo nafungure abantu benshi barimo bapfasa n'abafungiwe ntituzamurega kuko ntaho twamuregera abo abaguye mu maprison mwaka w'1994 1995 iyo byo abagiye bapfa n'abagiye bakwikirwa mu mashyamba bose turabazi ni impamvu rero ya gatatu ngira ngo ni impamvu iturutse cyane cyane ku byerekeranye hari n'ibyo afitanye n'abantu bamwe na bamwe mu gihugu yashaka gukomeza kwerekana ko ngo wari umuntu mwiza ariko nta bwiza bwa Perezida Kagame tubonye kubera ibyago yateje kariya karere izo mpamvu zose rero zimaze kumukoroneraho numva ariyo mpamvu ashaka kubisha ko nawe yabaye umuntu ugira impuhwe nta mpuhwe zigomba kuvugwa kuri iki kibazo
none mwe
ubucamanza ibyo bita justice nibyo ngibyo nabi
mutanze impamvu zinyuranye bwana twagira mungu ariko hari n'andi majwi asamirana avuga ko Perezida Kagame yabarakizweho igitutu mu minsi mike ishize yavuze ko we nta gitutu cyamujyaho ko muri make ko yanyuze muri byinshi ku buryo atakandika rwose
yarabivuze tubyumva n'izo mpamvu eshatu nkubwira nuko nyine arizo ziri muri icyo gitutu ntabwo umuntu ashaka kujya kuvuga ngo arashaka gutegeka francophonie baramubwira bati banza ukora ibi ngibi sinumva ikintu Kagame yaba yarakoze cyiza kiruta icya Milosevic cyangwa se iby'uyu mugabo perezida wa Cote d'Ivoire bita Bagbo abo uwo yaguye muri prison undi aracyarimo ariko ibyo babahoye ntaho bihuri n'ibya Kagame icyo gitutu rero nacyuvuga nacyo ndakemera ariko gifite impamvu n'izo ngizo nagiye mvuga
ndabumva bwana twagira mu ngo hari byinshi muvuga bitari byakorwaho amaperereza ngo bigaragazwe ku buryo buzwi neza ariko dushingiye cyane ku bijyanye n'u Rwanda ubwarwo mubona ireko buryo abanyapolitiki hari icyo twavuga rihinduye ku rubuga rwa politiki mu Rwanda ku bwisanzwe bw'akora politiki mu gihugu
ntacyo bihinduye na gato ni kimwe nuko bavuga ngo wavumye mu bunyanja ubana n'umutonyi w'amazi ushyira hanze byose bivuze iki ku bantu bamwe Kagame ubugwaneza bwa Kagame mwabonye uretse ko ari icyo gitutu umugani wawe ariko icyo gitutu ntigihagije kurekura abantu b'ibisambo sinzi yavuze ngo 2140 no kurekura abantu babiri none ubwo akaba arekuye abandi babiri aho yarekuye n'ibandi abo yarekuye n'ibandi narekure nabo batirikare cyangwa se avuga icyo bafungiye ibyo rero ntabwo njyewe numva hari ikintu cy'igitangaza cyakozwe ngo abantu bajye mu bicungo yatangiye nabonye hari abongera kuvuga ngo barakora kapresiyo gatongo niyo yafungura 30% 30% kubera iki nafungure abanyapolitiki bose nafungure abo banitegeka nafungure ba mushahidi bagiye kuburira muri ubwo buroko nafungure n'abandi bafunzwe inyuma yabo ntabwo njyewe ibyo ngibyo nakwiruka mbijya mungu nkomera Kagame amashyi ngo yafunguye abantu ndakomera amashyi abavuye muri prizo ariko we nta kintu mvuga nagombye kumushimaho kuko yitwara nk'aho igihugu yakigize icye agafunga igihe ashakiye agasuzugura uwo ashatse azica uwo ashatse agakiza uwo ashatse Kagame agomba kumva ko igihugu ari cy'abanyarwanda nabo ngaho bakora pression babyumve kimwe natwe nitwebwe abanyarwanda twagumye no gukora iyo pression ariko bagenda nabo bungurira kubera izindi nyungu bafite batikora gutya kugira ngo utave abantu bagukunde hanyuma dukomeze twiyibire ntabwo iyo ngibyo byo turimo turi mu butegetsi bwa kinyarwanda turashaka abanyarwanda bafata ubutegetsi mu gihugu cyabo bakavuga ijambo rikijyana kandi bakumvikana kuko nta kintu na kimwe kigiteranya abanyarwanda ari abahutu barababaye ari abatutsi barababaye iby'ubututsi n'ubutu byo byavuyeho nyine ngo byabijyanye n'ingoma ya cyane
n'abatwabongeremo
gukora ni ukwicara hamwe bakaganira bakayobora igihugu cyabo batarobanwe
ndabashimiye kandi
murakoze namwe ku mijambo
mana ucyo tajudu subiza umari makabatuye se kombona amadini atabarika uru kundorwo ruzava he aza kombasa marira
aha niho dusoreje ikiganiro cyacu cya none dushimira buri wese ku ruhare rwe muri dusangira ijambo dusoje tubararikira gukomeza kunogerwa n'izindi gahunda zacu na re akabagira ubusa naho utaha.